wena bu DJ Colby.
Baba ri nga tshava le vana nda pfanga vhathu vha tshianda. Ra ri ndi mampepe da vana matiko ndi vhathu. Baba ri nga tshava. Baba ri nga tshava ni mawe nda pfanga vhathu vha tshianda. Ra ri ndi mampepe ya vana matiko ndi vhathu. Chiri pisane 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 rirama Chiri mpeli 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 rirama Chiri pisane 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 rirama Chiri mpeli 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 rirama Para mamini we Nenate tibi Para mamini we Nenate tibi Uri para mamini we Nenate tibi Para mamini we Nenate tibi Chiri tisane 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 nirama Chiri mpeli 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 nirama Chiri tisane 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 nirama Chiri mpeli 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 nirama
Vhathu vhange itavhani vhaḓakani vha kho ṱoḓo remani vha tshi ri tisani tisani tisani
tisani tisani tisani tisani tisani
vhugumoni vhonanga nisani vha rema dzikhuni vha pisani na vha kho ṱoḓo remani na vha ṱoḓani thavhani
vha funesa thavhani vhe vhavhili vha funesa thavhani vhe vhavhili vha funesa thavhani Beba vili, hai bafuna tachava Beba vili
Bachiri tisane, 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 tisane rirama Bachiri